Polisi evuddeyo olwaleero n'egamba ekyalemedde makaaga Robert Kyagulanyi Ssentamu nga baagala bagamukuumira empaka lwalidda mu Uganda. Ebigambo bino byogedde omumyuka w'omuduumizi wa poliisi ya Uganda James Ochaya abadde alabiddwako mu lukiiko lwa Paliyamenti ya Uganda olwa Public Accounts Committee ng'addamu ebibuuzo bamubuuza amakaago baagalayo ki era banaavaawo ddi. Agamba nti baagendawo olw'okutangira embeera z'ebyokwerinda okutaataagana olw'enjogera ya Kyagulanyi, wabula obudde buno eggwanga yalivaamu ne famire yonna yagenda nayo tebayinza kubeera nga bavaawo amangu n'embiro kubanga baagala agenda okudda nga bamukomedde ewakaawe olwasobole okuddamu ye yagalira mu maka ge. Era James Ochaya bw'abadde annyonnyola Paliyamenti ya Uganda agigambye nti weebali paka Kyagulanyi ng'akomyewo.
When they come back,
Madam Chair, but Madam Chair,
because
yes, so
when
back,
they come
man.
Back, we shall advise him to use private security organization.
Let him first respond. When he comes back, he will.
We advise him to get alternative security.
Chairman.
So all of us, a moment. When he comes back, he will.
Advise him to get alternative security, like from private security organization. Yes.
By the way, where is he? Could you be knowing where he is?
No, I don't know where he is.
But the chairman.